fayo kubuna fuwange ne wankuba dobulunji obobu gaga no kusoma kwange nobo nabona chitange kulwange mbelo bulunji newe wayo firire kumusalaba olwebi bibyanga gwelyo takola omukwano go dala Yesu bonda zematide nange nsaze woku nonye nkuwereze era nkusinze Katonda wange
Yesu kakasize mukwano go nange sinja kweju sansa yoneze kumbe chichiwa joku tusabolida Yesu kakasize mukwano go nange sinja kweju sansa yoneze kumbe chichiwa joku tusabolida
mukwano gwali munjo musajja nakane yele semitiwa abange twali bakufa naye Yesu nawayo mutango omusajja naka omusajja nafana ye yalwana na wangula kumusalaba nje bakomerera ebibi byange gye byagwera ebyange nawe gye byasonyibwa kuba mukama ye wakisa
Yesu kakasize mukwano gwe nange sinja kwejusansa yondeze
Come on.